picha leo ni rana kupati. By show lost track is stressy. Huku zimeshika bora ujilete ndani. Ah, halo kwani shingapi? We kuja kama umependeza. We kuja kama fuko mejibeba. I just wanna dance, hey, just vibing. I just wanna dance, just vibing. Tule happy leo shere.
Has you a party?
Happy shere.
Niko happy tonight.
Tule happy leo shere.
Has you a party?
Happy shere.
Niko happy tonight.
Happy, 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 happy.
Just vibe.